funa ukung text. Babe ngibona bang bizo DJ put madlisa. Oh my love, imagancane. Nothandi mali, esaka nginasisikhathi. Oh my baby, masambe state. Indoda yompedi, ungangicomi ngaka kusheli. Yini ngadwinginga, ungazongilinga. Nothandi mali, ntombazana ngizokudelete.